Rise in court, Sukuman. Sengahlala ke. Mnumzane Mahlatsi, wena njengommangali kuleli cala lokushaya ngenhloso yokulimaza. Ngabe uyafunga ukuthi ubufakazi uzobethula ngaphambi kwalenkantolo obuyiqiniso lonke neqiniso lodwa. Ngakho ke phakamisa isandla sakho sokunene bese uthi inkosi ingisize.
Ah! Inkosi ingisize.
Nomzane ngithe isandla sokunene hayi sokunxele.
Ha, mosimina baba wejaze limnyama am left-handed.
Lalela mnumzane. Umthetho wenkantolo awunandaba nalokho. Wena phakamisa isandla sakho sokunene. Okwesibili kuthiwa your worship noma your honor. Eka baba wejaze limnyama izodala ukuthi ubekwe icala lokwedelela inkantolo. Okwesithathu khipha intshungama emlonyeni. Phakamisa ke isandla sakho sokunene uthi inkosi ingisize.
Noma sengigwajisa mara inkosi ingisize.
Umnumzane, qaphela amagama akho. Khuluma kahle, akukhona ebhaleni, akukhona lenkeni kusenkantolo le.
Inkosi ingisize.
Ake uchazele inkantolo ukuthi mhlazi ngamashumi ayisithupha nesikhombisa enyangeni kaMfumfu uOctober ngonyaka ka-2015 kwenzekani phakathi kwakho nabamangalelwa.
Okay, your honor. Bengizihambela ne nabakhozi bami. Ngibuye saluni kuyofaka ama-eyelash ne-weave. Yazi the way bengimuhle ngakhona your honor. Unabe ungahlanya yazi. Ngiyakutshela. So ke babe your honor worship. Kuvela abafana bayi-5 ne. Oyi-1 ezekimi straight. And mangimbheka your honor. La mehla akha snacks. Yazi ngibone nje ukuthi uze nge-trouble. You your honor. You can't believe this. Bese wathi kimi wena Candy umfazi noma uyindoda athi kimi abafuni idabani la elokishini labo your honor. Yazi your honor ngeke uyikhole le ndaba. Mamela ke your honor. Yazi ngingakamphenduli washo ngempama wangidonsa ngewivi yami. Yazi abangani bami babaleka. The way bekunzima ngakhona your honor basukeke bangishaya bonke yo ngaphuma igazi elibomvu.
Qhubeka inkantolo ilalele.
Ngaleso sikhathi kwaqhuma i-legal firearm. Babaleka ke laba bayi-4 your honor. Kwasala lo oyi-1 sengimbambe ngama-same particular wa-jive.
Chazela inkantolo ukuthi kuyini lokho.
Okay your honor ngangimbambe ngama-se.
Thula ungabisaqedela. Sebenzisa igama elingcono lela linayo inhlonipho.
Okay ke your honor ngambamba ama not so public but private parts. Hayi wona your honor sem ngawasqueeza yazi. Ngawasqueeza and I believe nje ngeke aphinda be sexually active for the rest of his life. The rubbish.
Nomzana ungasebenzisa amagama ahlambalazayo. Wephula umthetho wenkantolo ngoba
mosimina ngikwatile and wena your honor ungangiblame sem. Futhi wena mfana ngisazokuthola ungekho lapha ebhokisini yoplastic. Wena nabangani bakho anishayanga isigubhu skipper senja.
Silence in court. Mnumzane, Mnumzane Mahlatsi, Mnumzane Mahlatsi, sisenkantolo ngoba manje inkantolo izothuka izojike ithatha isinqumo sokukuvalela noma ikuhlawulise ngokwedelela inkantolo.
Kuvalelwe ba mina. I'm gay and I'm proud. Wena your honor ngathi uma nabo wena ngiyakubona ukuthi ngathi yazi uthatha ama side usho ngokugqoka nejazi elimnyama kushisa sola necourt.
Officers umkhipheni. Umkhipheni umangali get him out of my court. Inkantolo iphazamisekile icala lizoqhubeka ngokuzayo. Rise in court Sukumani.